Music on Sora Today.
Ndifuna omwe mungu wakondawo mawa aza kutawani mulungu sije musi mulungu sika muzu amatembe nuza zintu abumbuyo ndikukhala pasogolo ziko lituli masinta moyo uso umasinta chilichonse chimasinta chofunika ndikulemekezana ziko lituli masinta moyo uso umasinta chilichonse chimasinta chofunika ndikulemekezana chosaziwa 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 anaimbira mfiti manja masewela 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 anabala mwana ndiziko ndiziko hili ndiziko sipanganika Zitengere puma Usamvere ya mabosa Mulungu alina fecho linga Lelo tiku salidwa Mawa azatifuna Pano ango tibusa Mawa azatikwadira Tawi ya tuisa fika Makumu waza seguka Mwai watu uza fika Mulungu sanga tisie chonchi Tawi ya tuisa fika Makumu waza seguka Mwai watu uza fika Mulungu sanga tisie chonchi Chosaziwa 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 Anaimbira mfiti manja Masewela 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 Anabala mwana Ndiziko Ndiziko hili Ndiziko Sipanganika Moyo Moyo
con Sora Today.